kwenye vikundi usema na spendi dola 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 za kimarekani hey, ujiwe uji atakupa nani usema 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 na spendi dola 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 za kimarekani hey, ujiwe uji atakupa nani. Umeshashuka thamani hey, ujiwe mungwe unacho nini. Ni zamani sio leo. Umeshashuka, umeshashuka thamani hey, ujiwe mungwe unacho nini.
Thank you. Yeah.